Ndaba no banda dzoka magambi ndiyandi hawo masindo kwayankha funa ndibangekezewe Mama ndikadzoka I make time for you Iwona ndibalalitsa Yeah I think it's true me and my friends were cool Koma vano sitichira I gotta look for you Ukadalikira sendifira I got plans for you
Kakuti tete unali kuti ndi masaka you Ndinyamulera ndi tengele kwanu Ukanditere ma blunt style yomwe ukufuna Zimene zozo ndi zimene ine ndi mafuna Kupando kala nawe ndi madiwa simpuma Umasamalila fam ndi kutipula Umaziwa kuti mamuna ndi ntumba Ndiraziwa na ndiraziwa uyo ndi sunga Ndika dzuka Ndiwe number one Uma ndiwele ngila ma stress Ndi kupanga mainasi Ndi mango banga zaiwe Olong kakalasi Ndi kupanga zaiwe Ndi mango banga zaiwe
Mama ndika dzuka I make time for you Iwona ndibalalitsa Yeah I think it's true Me and my friends were cool Koma vano sitichira I gotta look for you Ukadalikira sendifira I got plans for you Mama ndikadzuka I make time for you Iwona ndibalalitsa Yeah I think it's true Me and my friends were cool Koma vano sitichira I gotta look for you Ukadalikira sendifira I got plans for you Uma ndisamala ndikadwala Kundiyimirira ndikakhala Uma ndibhakira ndikabhala Kundilepelera kabvanjala
hey. Kukusaka ngati fugitive Kukusaka ngati 5-0 Anthu akandipezera ndilipira Iwe ndichiona maso Uma ndipangitsa hipaboy After ndikarana danso Nkaze ndimadziwa ndikwapula Ndikakumwaza pa dance floor I can never fuck my cash flow I'd rather fuck some nice hoes Since I see you on the hustle Dollars I'm beating the love goals Ndodziwa data makukonda Koma sindipanga sanje bola nane makukondanso Ndodziwa ndiwe hule Koma sindidandaula nkakupeza ndikukokanso
Amakufuna ambili ndi makufuna Kwambili sindisowa kanthu ukakhala po Ndinakwa kuti umatoka Ndikupangile anzako kuti uzithoka nawo Ulipo weka wopikisana naye Umango bwera olo ndita toka lai Nduku seva mu account ya ndima waine Iwe uku seva mwe waine Ama kufuna ambili ndima kufuna Kwa mbili sindi soa gantu uka kala po Ndendi nafa kuti umatoka Ndiku bangile anzako wote uzitoka na wo